bafana banentombi bathatha izihlangu zenu ngiye mshayisha le bafana banentombi bathatha izihlangu zenu ngiye mshayisha yona ngihlamba nayo impela bafana becoma kepho kumnandi ntukile Nagintamba naimpela bafana betha skepho kumnandi ntuki jengazini ngithengile lesu akupike dlale mfene myami ngithengile lesu wane akupike dlale mfene myami ithile mfene beyangithunywe beyangithunywe ngubaba umphathi nzotha iyathile mfene beyangithunywe Ngithunywe ngubaba umphatha nzotha Oh kubethele kulomuzi angisazi ngenze njani senzotha manje Oh kubethele kulomuzi angazi ngenze njani senzotha manje Bafana banentombi thatha izihlangu zenu ngiye mshayisha Bafana banentombi thatha izihlangu zenu ngiye mshayisha
Se la hueva matando un inmunzana con la más suculichón chile de mi sesana. Un meme sana
lapho